in Auto Studios.
Mimi Mkenya tena Kenya inchi yangu Mani tutapata na baraka na tafi Mani ni safari na simbili tutasunga Safari iwe ndefu ukingoni tutafi Shetani umeshindwa tena amri ni natuo Upende usipende tutapata fanikio Mbele tutasunga tena leo na tabiri Mani tutaimba hadi ndio ukindhi Ziki tutakata hadi nguo ziaruke Baraka zimwagike hadi wewe uzimie Utafanya juu chini inchi yangu ianguke Utafanya juu chini inchi yangu ni saliti Kwa jina lake Yesu tena wewe umeshindwa Kenya my wealth and Kenya my pride
Ulesi yo mama ulesi Ulesi we Kenya ulesi Ulesi yo mama ulesi Ulesi we Kenya ulesi
Remember those days when you found life thugs People will die like dogs and flies Our land will burn in a raging flame Lord of the mercy, please be with us Remember this season and give us peace You the adore for the nation, so I pray Please be the light and the guide to my land Keep us from the devil and the evil thing Destroy evil minds and give us all it in Please be with me when I do my thing Raisi tena kwako kwa upole ninaomba Ongoza inchi yangu kwa amani taratibu Amani tukaishi sisi sote ni mandugu kwa pamoja tuungane tuyashinde majaribu
Ulesi yo mama ulesi Ulesi we Kenya ulesi Ulesi yo mama ulesi Ulesi we Kenya ulesi
Inajawa na majonzi nikiona twapigana na mandugu kwa mandugu kwa mapanga twapigana Lana tuongoze tuzifuate njia zako tena kwa kuna jitua Nitumie upendavyo nijenge kwa imani nisipate jaribika Njili nieneze hata pia kwa waganga kama nyota nikangae Jina lako litukuzwe majaribu tuyashinde Jina lako lisifiwe tuonyeshe njia zako si wa Kenya tuzifuate Ukombozi tulipata kwa maafa na hasara Kamkumbuke mkombozi kamlaze pale pema Wakumbuke viongozi waongoze kwa hekima Wakumbuke na watani na faraja wapatie Wakumbuke mayatima na upendo wapatie